tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen di e fulfulde midem aljumare sappo lewru janvier hitan 2025 sakrab dum gondum hedaadi heju amen di linde mangal mudum bete hande fu min calmino am san. So a andi a anda a andam so a anda a anda a andata nom politiri wida Amadou Ampateba sakrab hidibe mi andinam on wida batoji bato tato ba nyalade kertanaadi liddi le lid amen di ka fuddi bamako do kenya le balde tati himbe fu awobe le lindi waram haltidide hakkune mu em fa yewa tiddalaji di awgal le lindi amen wondi fewde mudum kay dabereji kandi fi hede yalla gollangal an heba hunciar yar yeso yimbel ngadobe fina tawaji le lidi amendi kany en do fuddi batu mu em kenyem bamako dole balde tati kambe dubbe ngaram ma haltitide hakkune mabbe bangal ko heba e le golle o tiddalaji ko golle o wondi fewde e mudum kany dabereji kandi itter yalla dum heba hunciar yar yeso rafi ndiyam ma dum woni tiddala pawido hebugol ndiyam kana wondi matere ma hina to cuudi le koliji di kany en ka ngondi le on nokku ka an tampi sanne sabbi majum sakrab dum sembe kabaruji dum jogani on bete hande bismillah modom hedade dum hono fu watte yalla golle awgal le lidi amen di an heba hunciade yarde yeso landon gol ka hala mudum memama e le kawrtal tato ba nyalade kertanade liddi le lidi amen di golleji mudum fuddi alkamsar kenyen bamako do le ne balde tati de yimbe le fu awobe le lidi amen di waram wadde haltid wala joddade haltid ha wadde kaltidal hakkune mu em fa yewa tiddalaji di awgal le lidi amen di wondi fewde mudum le nyalomo hande o kan dabereji kandi fi hede yalla gollal gal an heba hunciade yarde yeso fa keben famtare anni ko julet ko libali gonno do to hebani em do majjondo festan Omar Waygelo wodo sama seku
hitande fu malen haja tonuji ujinaji temetati liddi ka ko hebete leddi ni dum burta tonuji ujinaji temdre chapantati no sudu ministre humnindo kabaru aw galle leddi ndi holli tiri wite fa ndedo yulande udde ima drajan gonde wade do hen non kanko Mamadou Kassogué ministre kumindo kabaru sariyaji leddi ndo holli tiri wite
il sera rien
tewte na jogi do lotto en liddi di ko haa joni do yirwinde ido sifaji di yalla humtane hore no haniri golle o den hebru liddi kewdi yalla kala kumindo ko war mudum be lotto do
Mali ana e leydele do liddi buri fu hebed le rumde Afrique de ka dum e tede fu nyalawma hande tiidalla jano gonde matede
tiidalla liddi woni aduna Allah o fu Mali liddi mudum heeta dum kabara awgal o ci awgal fu ana wade ko bonnata fay ko bonnata mayo di fu hala mu woni hunde fu ko watta so awgal yaata yeso so kebala na hebe bibbe Mali fu ana hebe ko nyaamata heba en duko nawtoro dum waddi min ga sago Allah sago modo
fedde humnide kabaru awobe leleedi ndi wakande dum jidno laamu kobbe de be kali dati kandi nangede nyalawma hande no
sakrabe ando dido kabaruji fu ono bawi hebude dum do hello amen Facebook na do konto X mo no dirta no Twitter batoji moddi godan di fina tawa fayto yimbel gollobe juude mu em kanye kollobe jamande kay fiji gondi le lidi amen di kanyu fuddi alkamsar kenyam bamako do premier ministre lidi amen di kanyu wonno ardino do dido batoji yimbel balde le balde tati de yimbel fube golleji nawdi bangal fina tawa wodan lidi amen di waram wadde jodda haada hakune mu em fa kanyu endu ewa ko heba e le golle nayrodo bangal fina tawa kay tiddalaji di gollangal wondi fewde mudum le nyalomo hande o fa dabere fiene dum yalla en heba hunciade yarde yeso fa keben famtaran dido fu golleji du wordi anni ko Imran Akilu Maiga gonno do to hebani em do majjuno feytango Omar Waygelo
wakande golleji di puddannonde kanko premier ministre Ablaye Maiga o wirfitiki do fana o do boto jowido do fina tawa kanyo otlaji fa yotto yimbe le gollirobe juude
pour contribuer
fa wawde fa wawde golleji pawide nyibugol leydi heer sodu ministre kumani do fina tawa wadirdi do batuji yalla kaltidal ana wada hakkune yimbe le fu be dum wodani fa tiddalaji di tewte ande yalla golleji di ana heba yarde yeso
different secteur
jono na arande yoro o do boto wada kambe humiwe kabar fina tawa be ko domti ko an heewi El Bukari Ben e sauti kanyun lami mission culturelle Tumbutu
non seulement
dabereji fie ngaroji latar sababu hunchude ido golleji yarde yeso dabereji ngaroji ittede di jeewe so gollirama na so golliraka ana buri duubi chapantati anyaaji ana bame nga ewata ka so wada ma na so wada ka
de fe
pelle yimbe le humniibe kabaru jeewobe kayi fijile leedi meden di dudon tawa kanko lami de do fedde no dirtet Amadou Maiga o yomu yeli o do botu faabo ko nayri bangal jewdi kayi fijile
lawi kisi itte yalla tourism ana wurta si tourism goddo kasem do jewe mo malin kobe hore yata e mudum yimbel jabe hurunde afrique kay gidrabe heybe lidi amendi sabi yimbel do be andino arande europe le tuba kobe ka be andi be garta kasi
o do botumodo be garan jodi le hen dati kandi nangede kono ayri bangal politiki fina tawale duubi sappo garoji di
gallure ma hinande kana wondi fewde tiddalla pawido hebugol ndiyam an heba wakati jom rewbe fayoto sukab jango be kawi en buri tampude de hemsanne wakati chakiti di bete fu ko yottoto minitaaji noga be ngatta e be doma damal sotungaaji suudu miri o yalla be keban ndiyam or fa keben famtaare anni ko kejaado amen gondo le on do nokku do woni Musa Besidi be hebani am do majindo festan Omar Wagiole modu samaseku
sukab jango be kay kolititi o do tiddalla boyi san hitande fu non dum wordi fa handen do hebanaka jogala
neve mari gommi to l'école c ngalandiyam fay to sudi tableau to jitra ka yadi fa tagal jangirnde tetudin jam munne no juti san dum ko wattu mawdo le odo alhalim godi gila hitane 2020 tagal ko rubune gondo do o boni
humini be kabaru l'école ngaydi kolititi lamo tinno fiedo hen dabareji sabide idum wonde waddo kutteji fewde e jababuji di kalilu kamara directeur école mahina de
ko wonde ka kanta njam wasata wadde le jangirnde wakkat juno one odo alhali wodi warata tas ngaji sappo didi ngoni njahoji betem fuf to merito amuyrin jam danna dum sabiti san
lewru ramadan warorndu latto duubi tati ko dido tidallaaji ndiyam gonde hebede le odo nokku fatumata kulbali yo debbo defo nokku no dette dum hina
digum banga
fasa sella yitra ka tewto din ndiyam en tampi sanne no dum wuddi gila duubi tati hande wobbe amabe ngadi bodo mabbe sanne le kabar ndiyam dum so dum pawa ko min no kulani dewle amande
komi ngat no danguji yalla fedde soma zeppindan jabo min ko fola ko be jabi jaba demin don ko Musa Besidi be hebini studio tamani mahina
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
noga igu o lewru fevri hitane fule nyaloma kertnar il annar allandu yambinde hala bil yaya bangudo le hitane 1999 fo fana mudum yo yirwinde demde hakkune yimbe fayeto fina tawa duubi chagal ko leedi amende hebi bantare mudum ka odo golle ka ana ti an wondi fewde tiddalaji yogaji nyaloma hande o dossier de la semaine am nyaloma hande o amadou adama amadou haydara landini dum anni ko o wi do hemdo festango mi hore o do dossier yo kiddon
l'irritation très
jababuji dika ana labi tundi fu wala hem yimbe la fu jabirbe dido jandeji so dum latike mathematics na du jandeji goddi le demde godde atawa ande mudum ana uri ko honoro mabbe ko
que les autres
fudirde janginde e le demde kaltede le lede amendi lede malindi iwe dum fuddi janginde halaji goddi gollo latol ka latike sababu e juude sukabe jangobe gombe ni chuudi classiji hakkune di subade jangude hala ko be njidi kalte kale leedi amendi mahamadu keita jom suudu le kol goto ka holiti wiide wattugol halaji kalte di leedi amendi ele jande chuudi le koliji di ana wawi latade sababu landinde sukabe fagas
la langue maternelle
dengal yaya darne mudum ana munu sande ni ngurdam ingel adam mide yidi laamu leedi ndi wada ko wawi rufu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mu dido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso fayeto kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holiti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe to be hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka ana tiidi sanne dem be kalte de lilidi amendi janginte di kamin kam faamata hin fi hun min nanta fe bamanan hore min koroborojo bengal datol ngol yimbe waawi haldude e mudum e juude kanko lasana jomasi pedagog yirwinde dem de kalte de lidi amendi ana wawi nabude yeso kolleji fina tawa le lidi ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata fam neddo ka ko andirte le lidi amendi ni woni hala mudum miden bawi peynude dem de yaya dem e kalte le lidi amendi ele ko janginte le chuudi classiji andinde tan wi le jande ele dem de amem le lycée ngaji di wana nukule de fu watte le lidi ni nukule kewde le saha leedi amen di kanyu enka rafi monsieur M janginobe dedo demde anamate tu
sakrabe hidibe hono no andir don ni ono bawi holitide mem ko woni himmeji modom fu na do no hakke woni hakkileji modo bangal no golleji amen di yartade o do numero ngadam chapan jiddi e jeegom chapan jeena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom filitido o do numero kasem ngadam chapan jiddi e jeegom chapan jeena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom mom ngadam ko mi bawi du fu yalla mi keba hunchande hore himmeji modom so noddi o do numero o do journal kay magazine galo jikita jon o fu ando on bawi hitade dum do gollirgal amen gal mi noddirta ko no foni o ngadam 37321 mere nanga fanti ka fukina taw do budno le credit e le telephone mo do fandi fi no ko ser yotir amene wala jokitaade gullaade sukaabe ko heewi mudum fu wana hollita wonko be kasindin e mudum be jolbube na dubbe don dubbe na du wonko nawata be sarabe hewbe kanyu en ka ana andi sifaji gullaaji sukaabe mu en honorobe mabbe faahi honorobe mabbe heddibe ana andani don nam lewi doktor en sukaabe faayo to chawrobe chaafaaje balebe ka sukaabe ko gullaaji mu en ko heewi mudum fu wonko hollititta sarabe yokaabe kanyu en du ana andi jaati wonko hollititta dum wal sobe immobe jotto be kollita dum yimbel andanbe kabaru majjum fa keben famtaaron ido gullaaji fu worde anni magazine amen tous les enfants di mali le nyalo mo hande o mo salisi suko landini kanyu kejaabe amen gobe di credituji di do festan Ousmane ale bulika e mawdu sama seko e nyalle jam
gullali suka wana mere atawan won ko dun hollitata ko buri hewdi fu suka illande ware aduna fuddata wullude rewbe hewbe be min kawri do bamako do kay ka julo yoros e tumbutu mbi ana pama se suka en wulle ko woni e modon
yama suka o yulbi ma o ngungi ma dum o sella ka sato wulan ta fa ngul wala mak suka kecco wulli tan mi je won so ni wona jonto woni mako den ma andan no ko barum o wurri mi moni tristu yorosutun sato suka be jugtato wullude fa hakki mun ta tati won hultobe yulbi obbe dondi so ni memi chaldi makko fayotade doppi makko so jukti wulude tan den andam wide nawala o yo bangal noppide
docteur en quality wide bullali sukabe wonko mani nata ka e wi mabbe wala fuko wa wede anni no wori ko umata ko docteur abdoulaye bafing travare pediatre hopital gabriel toure
en woni ki vient
sukake tokay so yi aduna wulan den do hultata wide suka jibina ma wulay tan han sukabe fufna wulla so kettil dubi idi to mondira mabbe sifaji ko buri hewde hultuji jomun sella ma wonko torrata sadu jatta wonno tuba mako teddi nanno alla wadi dum yalla suka inamu na pam dira tale wala hala
ona ne hanni wadde fa suko mudon bullo deja inirada fu wonko wadanta suko mon kedebe inirabe wonbe le leydi meden di be min landi
idi nege nege
suka be yokabe ko ngulon tan yalla sarabe mabbe alla watana be hakino le gulladi suka kitti soni jonte wala hen dum ba hunta wido yulbi den muynamo sadu suka wulli sini ngotata ngodam bawdam fufu yalla mo dejja yalla suka kullona dejja sato mo bomon sato mo yima bambam mo hellan sato jun mi fiasi fa mbagu
wana bullal fu holte wide suka o rafi cellal won e mudun den holti wide doctor en kanon be kolti wide sini suka sini dejjata rahan holode don doctor en
accompagné de fi
donte redu duguru kanye tutu gullo la hawrita den no sa mi fetel suka o ko bedan wullude ko buri hewde inrab am be famon dun honni suka o goyli ko hulbinele gullade di soni dum mata masane e sere hore makko do boodo wulude yelana antina dum ko hasindini sono joomu di inki na daano tan dum na hulbini
il faut s'inquiéter
e wi sawri do be ledde balebe famugol bullali suka allah hokki yoga andal mudon adama dukre andirte do kulubali do chawri do ledde balebe goddo sigu o tiwide wol ledde balebe e suka be bullobe chawrirete
ni folo folo do
kabidi gila bamgul redu inirado o notorto ledde balebe ko buri hewde so beni on do suka o nyamu hewata wulata dum sanne wulata wiido dum debbo nyamu dandi sanne heban suka gullo fa jabito yama yo gongono ka wakati jon o gulla bi suka ko buri hewde nyawluji hono nawala redu guyrugul ko nande mu itobele be tan mbaawi andude hakika wawata sawrude suka o yala butude gulla dum ko
kashim sene be dabla
sini suka ana wulla ka wana hon rafi cellal woni e mudon dogotre en kolti wide inirabe kanyu en kani nangude suka en fa gasa dara ngada no gatta funno e tirta dum ben yalla anande be kolti wide bullali manda mudun yalla sara be anangatana keccoy ko hakilla